Oh Lord of mercy.
Sky.
Hini yako, mama ye. Mama, na mwana ye. Japo sometime tuatengana ye. Mama, na kupenda ye. Uwe ndio sababu leo mina si mama ye. Yeah. Hii yote ni kwa jeli yako, mama we. Yeah. Mama, you're my hero. Kuonona umia, arkama ni maisha yanatubania. Na mini iko siku, tutafanikiwa. Mungu ameisha tengeneza njia.
Mama, you're crying. Everything's gonna be alright.
It's gonna be alright. It's gonna be alright.
Mama, you're crying.
Don't cry.
Everything's gonna be just fine.
Na shida zoto menilea. Tabu zoto meni beba. Maumi vyote umepitia bra kunipa. Ma hukuchoka mwenyewe japo ulisota. Upendo ulinipa. Nipokuwa na nja ulinipa diko. Unanikosoa nikienda sivyo. Shida hazidumu zina mwisho. Akinda kupenda leo mpaka kesho. You told me to never give up. Never lose hope. Never give up. Never lose hope. Never give up, never lose up.
Mama, don't cry.
Yeah, yeah, yeah.
Everything's gonna be